Got one more request. Got actually two more requests going out to you. The first one for my good friend Ronald listening in the Netherlands. He wanted to hear a cut from the 2007 CD Figure de Style from Mirage Supersonic. He wanted to hear the song Love Roger, and we're going to play that. And then we'll play something going out to our young friend FBK. Wanted to hear something from Bia Chant. So stay tuned for that. Here is Mirage Supersonic coming up at 4 o'clock here on WRIR on Ambiance Congo.
Commandement, à la vie où mon amour n'a fait si rien que mon cœur.
T'en vois pas, mon amour. Oh yo, pomme les mousses, pomme d'inhorizon. La bête est qualité, la yo, féminité, chambre et la douceur. Ça peut être un poyer, bolingo, et si, oh, compétent. Pour changer en mandarine.
Yo yayana sele bokana
na soyo kapasi na motema ngai prematuré na bolingo mokano yo sui elingi koloba o assassiné ma koleka ta vene na zamba na sali na lukana bimambango na nya pikisanga ye bébé.
Chansi libanaise, chanto sigalo na Finlande.
Na pesio ba loving bouquet d'escada. Parfait ma matiana, testama mokola kokachwa. Na tana nzoto pona koka nisa ye yango na ye ko pesa yo. Na ye, héritier strame we.
Moi alfe mwamba. Matutae, Maître Limabe double one, Maître John, Kamba Kamuzuna, Olivier Sono.
Une histoire d'amour, rien qu'une histoire d'amour. Oh, Renale Lioma, Yeba, Nalinga Kayoti Nampe.
Toto.
Mama mia, Roger, Kokana formé magique, y'a sa paix, métamorphose, y'a cesse, Roger Kokana, sagesse universelle, dis-moi je t'aime, avoué à la ma belle.
Moustapha Toulanda, manque en sécurité.
Dani Lunda.
Roger Bokana, couleur et la sensation.
Allah Zagi, Nyagi, 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 Mbala, Jari, Mama, Nyagi, Sadi, Nyagi.
Yeba, Tuna, Jari, Misère, Namour, c'est quoi? Aïe, 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 souci.
Roger Bokana, couleur et la sensation.
Yeah.
Baninga va kendeli pala vraiment yes mama Oya ngali bala na yaki maya makamo.
Akiri chombo.
Omana bimana butu. Azama na tonga na tuna na mebi ngambo.
Osi tinga.
Soto na ngaye kama saki ya ba boxer. Abeta ngale mbakate ya ya. Mbadi mama.
Oka. Bia chante.
Emmanuel.
Lele, ya fofo, le collège.
Oli na moto sena kanta katonyo kamanga yo, nano na monate.
Ah, shango.
Kamilingi te boni oli na nana bana shango, maliklero kote langa.
Shanyo si da silva.
Mokili pasi moto kukufa banga baza koseka, nano na monate.
Songele
Oh passe nai oh passe nai passe na motema afero
Bongo
Oh tu mi mai kuma na motema makila
sakai
kopinta ki mwene na lwanda
Mami mama mama chéri na mama ni ningi na zembelio
longolitina
Eliane,
boutique ovation la Château Rouge.
Pakistan a mon sapi mon pou, pour que ma moto va à ma si déclara. Pour y'a pas que la lina taille.
Pour l'ina moto, c'est n'a pas que ta donne au commandaille. Nano na monate.
Fils au zoni n'a pas ça.
Amilingi te bonia, pour l'ina gana banacha.
Ah, Ramazani, mignon garçon de la guitare, dépassez les tableaux. Amen, les sous à la loi, là, moi qui invite à mort.
Oh, mon imaginaire, la machine est comme ça, la chino. Allez, gamme, pas moi. L'année, la lita, gagne la grande, la chino.
Le ciseau,
amen, allez,
on est à moi. Le
ciseau, bouton, 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 bouton,
salad, then the meat, then the vegetables. Wait, bring all my food at one time on the same plate.
Global Agogo, music from around the world in the universal language of groove, every Friday from 5 to 7 p.m. right here on the mighty, mighty 97.3 WRIR Richmond Indie Radio, radio for the rest of us.
World Service Bulletin.
And this is the mighty, mighty WRIR 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. You are listening to Ambiance Congo coming to you every other Sunday from 3 until 5 p.m. I'll be here till 7 tonight. Joining me in about 45 minutes is Greybeard. one of the most popular DJs on this station. 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the motherland influence. Coming up next, let's hear somebody I've been listening to a lot of. I can't wait to get his new album, actually. Made a new album with Fergola, and I was hoping to have it today, but it didn't show up. This is Bill Clinton Kalonji. Excuse me, I got a frog in my throat here. We're going to hear the cut Elegance from his CD, Pression.
Voilà la nécromancie. Doroba ki bilambe kosi la te, me babo ikolata. Serge Kassanda, jeune homme élégant.
Serge Kassanda, papa no belanga yo, ebi sanga ina eba verite, so ki pena plante yo.
Olivia na Luanda.
Bela nanga, Serge José de Diama. Bone bakata lokola basoda onita bakeye tumba. Iligas na yo mboka mobimba kufama. Serge Kassanda. Nako kufapo na yo.
Buta mbwini, bakoko ya lunda.
Na bota mama bali, nako kufama.
De Lyon.
Obina tika pa ya krepa na mboka mondele. Mio sepo na lokuma po oh, oh, mbo pol mukoko. Simon Bongo, Marco Zefondo, Robert Lobota.
Na mole lili lika lika lima, bende na chine. L'amour et la mathématique, on multiplie le bonheur.
Tracteur.
On soustrait les ennemis, on divise le malheur. On additionne l'amour. Passé ministre dit donc qu'elle s'en fait choca qu'elle a. Nelly Mosse Issa Bayaka.
Moussomi Kangena, Joël et ma voix. Bongine Kitia Matanga. Nakana Monama, Kopia Ina, Kolela. Nanya Ibelina Bolina, Makita Jangana Kaya.
Juju Mwamba.
Libanga Baboki Bamoni Pamba, Yangonde Tonga Kandako.
Yala na Presidi, Sesena Bino Baeboko Landamba. Cécile a moi na kikilo boko bosco bobe.
Tete oyo na mandela kikaka yango na kokitela. Dodo matye ba yo sita mousa pa yibijou mateta mimi zeba.
Kassanda papa no belanga yo. Yibisanga ina eba verite. So ki pe na plante yo fonde moi.
Lido Kenzo.
Oza la fololo oza monte mananga.
De qui déguisa l'homme qu'il fallait?
Bédonanga, c'est José de Diamant. On est bacata l'okola, basoda, nita bakeye kumba. Kili gasna yo, moka mouti baku kamo. Serge Kassanda, nako kufa bone yo.
Kedin koi, Kofi Aina. Mingi balobike basa morayo yo, eko simbate. Leona katia mon boko kamongo. Eroko ndi mama na miswata Yahweh. Yahweh, ya José Kongolo. Fifi Ferrari, Edo Muzamba.
Lulangolo pitana.
Lulangolo pitana.
Lulangolo pitana.
Chuke lomboto.
Lulangolo pitana.
Me bakanuna na bomba mina motema na yo yo minenga motema na zangi esika ya kokende yo minenga motema jansi pela o na koma ko yenga 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 o na koma ko baluka pereje malos awa yo salinga boe banguna ba sepeli obe ba sende edijereka
mujima inikana ngayo
la molo pitana la molo
joni man koma
mini. Look at the be hey, mama, 7-1. Allez, Zengama.
Johnny Tolé.
Zengame.
That was, of course, Lita Bembo and the Orchestra Stukas from the album KK Rhythm Sakade. We heard the song called Jojo. Before that, Bill Clinton Kalonji from his CD Pression. We heard the song Elegance here on Ambiance Congo. I want to thank everybody for listening today. We've got about a half an hour left. All you people listening on here locally, here in Richmond, thanks for listening to Ambiance Congo today. I hope you got the volume cranked up loud as you're driving around in your cars or sitting in your apartment with the speakers facing out the window. I also want to thank all the people listening on the internet from Texas to Nairobi, especially to you, Phalo, who I haven't heard from in a while. Nice to see you commenting on the Vibes That Freak forum. And all the other people who are listening on the internet today. There's a lot of you today, so I hope you've been enjoying the program. Let's play some more older music. Let's hear something from Jo Nolo's. This is a title cut from the album Fatuma Bineta. Then we'll hear some Zyko Langa Langa.
Fatuma Bineta. mwasi olingi obipesa mobimba olingwa kopesa motema alinga mosolo kitoko tolokumu na yo luka na yo motema mosantu moyebi kolingana na moradoi ntangwa mpasi mpe na bisengo santimase ya verite libala ya seko alinga mosolo kitoko tolokumu na yo luka na yo motema mosantu moyebi kolingana na muradoi ntangwa mpasi mpe na bisengo santimase ya verite libala ya seko kosuwa motango ndenge na ndenge lobi akei na mosusu alandi mosolo atiki yo na mpasi papa alingi yo bolingo ya kolula kitoko mobali motindo ndenge na ndenge lelo yo aluli mosusu lobi ya kolula oyo akali koleka papa alingiyo bolingo ya lokumu lokumu ekomaka lokola ekokita lobi atingami mosusu oyo amati lokumu otikali vikti masusi kosuwa motango ndenge na ndenge lobi akei na mosusu alandi mosolo atiki yo na mpasi papa alingi yo bolingo ya kolula kitoko mobali motindo ndenge na ndenge lelo yo aluli mosusu lobi ya kolula oyo akali koleka papa alingiyo bolingo ya lokumu lokumu ekomata lokola ekokita lobi atingami mosusu oyo amati lokumu otikali vikti masusi
mina lo bi so teke ye uri pa lo ku mo su ka ma be lo mina lo bi so teke ye o lo mi kolela
ataya
oli ba mo ko su ka ma be lo mina lo bi pa se a mo te pa oli ba ko lo la lo la ma be lo mina lo bi
You don't know. Andole, Antaya, Antaya, everybody. Mame, 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 mame,
Vito,
mame, 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 mame,
Zaiko Langa Langa from the LP Zekite Zekite on the Japanese P-Vine Pili Pili label. We heard the song off of that one called Alingantina. Gonna play one more song for you today. This one from an album from Brazzaville featuring the singer Joe Cassidy. The name of the album is Joe Cassidy e le Zombie de Brazzaville. We're gonna hear the song off of this one called Asale Nanko. See you again in 2 weeks.
Bebe a caína é
Kolinga moto nzoka nde ezalaka likeba na mitema bato